she know.
Chibi.
Ah, mama bless me, papa bless me. Nilianza kana testy, I'm the bestie. That make me know jana bless. That make me know jana bless. Ah, dada bless me, kaka bless me. Ukubini nikugumu inataka ntelesti. Yes, I need more blessing. Yes, I need more blessing. Messi Japani kiwafika universe. Very round ina wanangu kina boy. Leo ni mwendo wa suti na tie. Tunafura. Wewe unajua stress no money no style. Chino na minyana na mafansi kwa stage. Chino alimemba yo. Chino alimemba yo. Kuna muda natafuta mina kosa niki check nyuma mama na watoto ndo nachoka I say. Na so kubwa ni ndogo toto mama zao nikataza toto zao wasicheze nasie. Hakuna watu wanakuja pande zetu wanabana wanakunja wapunguze kasie. Gera momo mo blessi. Amna sema jemaze blessi. Blessy.
No, 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 no.
Blessy. Ah. Hey. Blessy.
Hey. Don't you know Blessy?
Yeah. Mic check, 1, 2. Yeah. I know you ain't believe it, but it ain't over.
Till so, baby.
Naeza sema feel your pain, sema that's another story. Nila forget too many cause I never sorry. Na mambia tu mama bina dama meja ngoi. I just pray for the life, I just pray for the glory. Apa nyewe si your poor, yo likizama ndo nangoa. So kinona simple suliza lini ntaoa. Nziku many cause I ni kiacha mungu wa mentor. Kifupe mina mtaa babusha funga gandoa. Sebo na juliza vipi na kwa star. Matoto wana taka pipi sasa ngoba la. Kono tokea minaenda kashuja. Kile kisa mapenzi baba na kwa nakicha. So you better calm down. Sinona mina toto baba dam dam. Wanani kufa wanapisha na zamzam. Niko na swaga love mtoto wa daslam.
Maze, blessy.
Hey, oh, blessy. No, 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 no.
Blessy.
Bless up.
Hey,
blessy.
Bless up.
Hey, hey. Ochino, blessy.
Who ya bless no man curse. Nobody can stop me. Kama siku jia mini mi mwenyewe. Nobody can trust me. Zina kujaga early in the morning. Baraka ni kama good morning. Amka, fungua mboni. Kama uhai basi ushapewa kibali. Sanuka, uja ninenea. Washa ninenea, wazazi wangu manika. Sipatikani katika nyumba za kukemea. Kabisa, blessings do maana. Halisi ya uwepo wa makini Joe.
Makini flow.
Ya ready know. Kabla jaandika usiko joy hapa.
Shima cho.
Wananielewa wakisikia karibu tena kwenye show za Joe. Kabla jaandika usiko joy hapa.
Shima cho.
Wananielewa wakisikia karibu tena kwenye show za Joe.
Hey. Oh, blessy.
Asiri in the house.
No, 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 no.
Blessy.
Na chino wana man, chino wana man.
Hey.
Blessy.
Chino Blessy.
Free Nation.